Studio Tamani, toutes les voix du Mali. Studio Tamani.
Dans le studio Tamani, qu'est-ce que Kabarouji amène et fulfulde.
Tamani, Tamani, Studio Tamani.
Latari jeogom lewru octobre hitade 2015 sappo jeddi yamde jabbiri masilimaaji chapat enay e joy miden tawa e der maison de la presse bamoko jottino nodo kabaruuji du yumor way galo on competitive gubino tirtode plateforme de kanje gubino tirtode azawad de fa hande be gonde yidutto ane fisto ko ni fanangal do kawtal taw wakkar joni fa ya yalla hono kaldal e kawrangal han yarde yeso o do wattu dooli tawit woni hejaabe laamu do bamoko do be jehi tokki dal to faabe jaa hono ko jamaade buri fu haaje to faabe ngada dum ko yaawi kabaru hono yibbe el kanbe tawede fedde kande jukkitade kaldal e kawrangal wakkati joni o fa hande tiida lajana gonde yedle hen do wono kanje gobe no tirtodo compis 15 gonde to gawo tore kenya be gadi to majer mabbe holliti diwid sa jeebe jaltinama le kaldal e kawrangal kibaru jamme deder kanye yiwiri were do wono leede le sahel de wakkati joni be gonde wadde kawtal mangal do bamako do leengal do kawtal do koni faana mudu faabe jayal hono be kabirta wayde jamme deder kanye yimbe le bombe sumu gombe le lefol sahel ngel golleji kabaru sariya do no kuno docteur cour d'assises dido golleedi puddi le kenya do bamako do ko heewi halaji di fuhuli tawede waran yo wadde wono no guykaji bondi waro hore en fa yotte do wono yimbe le bombe sumu gujjobe jewlel suudu baba secrétaire wono kabaruji mo dum jogino do hande di bismillah mo don ehnaade faande gubino tirtode azawad de kanyo gubino tirtode plateforme de mo gonde wadde kawrtal mabbe gal to ane fisto ko ni fanangal do kawrtal du faabe jaw yalla wakkat joni hono kaldal e kawral tongangal do bomako do haani jukkitirede ko yaawi le on do wattu do holitaabe do won hejaabe laamu bomako on jehi to kital to faabe jaw hono ko jamaa buri fu haaje ton ko yaawi hono wori barke sise
battu kawrin tindo hore be pelle didi lutundirde de ana humani sellinde kaldal hakkunde mabbe ko waawi dun hadude basiji di finta kasen jidal ane fisingal ana tuugi tobbe kumaniide rewrintinde jañil imrad kanyun e ifugas fa yottoyade e arab imrad gonbe tabakort e idnan ko wawi dun sabbi binde nanga be sabi basiji di njoppite e le tatteji di fu denno e le majun gede de fu holliti wide e be belti e le no golleji di wondi e yarde yeson e le on wattu goto kejaabe laamu mali o kanyun e be sema njaadi hande tokkidalto goto e hejaabe fakkiti wide faanda jahongol yo imoyade yubbo himmeji yimbele kidalbe le bangal jande cellal fa warde kuran kanyun India nden no jaabuji kemtetedi tiagal ngol horgol sabim binan nyalande bantere jande tokidalto heje ko ministre Malik Kumani do kabaruji hakkunde leydi meden di leede godde yaano dakirde Nations Unito o nantini wide bantere jande de wadan tokidalto e ley hakkunde lewru octobre ndu
gubal no dirtengal compis 15 gombe to gawtobe kenya huli tawede be ngadi to majere mabbe huli tinde metti mabbe fewde laamu mali o kanya fa yottiade walde adnara allandu le majjube kolitiwid sa jeebe jaltinama dum non le fedde kande jokkitade kaldal e kawrangal be kolitiwid sa jeebe wakkat jonobe gonde yaltinirede hen jaati kanko no dirtede Mahamar Shikabar o yo secrétaire général don walde no dirtede compis 15 to gawto kede ko hali don to focci tango barke sise
menen meden metta fasan sabi ngonga o men tawaka e fedde kande jokkitade gulleji kaldal le kawrangal kayre fedde haani humanaade kala golleji kandi wadede li bangal tabade sariyaaji kaldal e kawrangal denno sa wala e de fedde wala fu ko andanta denno menen hakkeji amen tan men dartata sabi hande hom fu ana wondi e dogande nafakaaji mudum denno be ndari faabe kettina gaawu sera le majjum denno menen men jarraki men jeyaka e leydi gondi menen mali nime andi mali dun men kabonto hunde fu ko men dartata dum woni hakkeji amen huncane hore walde ciurobe denta leed adna yarani kemen gouvernement dun yarani kemen ka hakkunde amen won yogaabe nantinbe wiide menen men baale hala nane en men ngana kabotobe tawene meden jogi kabotobe amen kala ele nokkuji de fu
sakira bodo mbal netri mi joji modo e hollame bemal anngal mi nuddirta phase facebook ngal Assemblée nationale leydi meden di holi tawede golleji puddi ton kenya leydi do bu golleji be jawyal hejoji jawlel debe kani wadde wakkati jono kan jawlel kande gollire hono kabato lamuto le majjudu holi tawede halaji kewdi ngara halet to fa jewdi hono wailtinde biro ngaji gondi to di yottiyade do wono kabaru no wotteji mere en be gorino do jawyal hono be ittirte na so taamu wobbe kasen do kan lomtu debe le majjudu holi tawede yoga e sariyaji do kandi bamede hitande 2016 dido do ngara halet to kede ko kanko do won noddete Amadou Thiam o halido hen do focci tango Ousmane Diko.
Golle fu arano yo joɗingol biro keso kawjotoɗo kabaru eto jawdi le assemblée. Hono no andirɗon ni se wana hooreje assemblée joɗiniraɗo ndagu kaddi golle heddiɓe ɓe fu yo mbaylititte hitande fu. Hooreɓe guɓe député en gara yiidude fa joƴina biro keso kabaru eto jawdi le assemblée o. Pelle goɗɗe ko yaata fa e sappo e goho du joƴinte. O golle mais ardoto widditade talki eto jawdi joƴinaɗi yesso assemblée. Hannden ɗo ana ɓuri sériyaji temedere ɗi talku mum domti ƴewtede. Miɗen domti du sériyaji nayiɗi e kawral deƴere e dewrintinal. Min dokkodira hakkillaji du e dow golle maire en no heddorto e latade na du joƴinde heƴaɓe laamu heyɓe.
Leyɗele gonɗe dow lefol saha hel ngel wakkati joni ɓe gondi hokkidirde juuɗe fa ɓe ƴeeyalla hono ɓe kaani haɓirde dow kibaru wayde jaam e deƴƴere fa yetto yono ɓe gatta fa yirwere waɗa leyɗeɗe o leyɗele. Ngal ɗo kawrital mangal fuɗɗi beete hannde ɗo Bamako ɗo hollitamede yimɓele dunki e ande iwri leyɗeɗo leyɗele fa ɓe ƴeeyalla hono ɓe kaani wadde fa ɓe kaɓa yimɓele bomɓe sumu gomɓe ley saha hel ngel. Keɗe kanko noddirte Naji Mouhammed do ko haali dow hen dow foccitago Ousmane Diko.
Yo yuɓɓinde sariyaji gollidal leyɗe G5 sahal ɗum leyɗe sahal joyiɗe fanda ndenagu e rentade. Kana leyɗe ɗe e hoore mum en gollirde tafen. Kana kabaru ndenagu laatano leydiyankoɓe fu jeyal mumɓen e ley leyɗe ɗe fu fawarde e pelle daraniɗe rende ɗe. Kabaru ndenagu wona soldat si en tan wodani, wona police en tan wodani. Yo pelle ɗe fu godani ley leyɗe ɗe fu kanɗe gollidinde. Kana soldat si en leyɗe joyyi ɗe gollida. Gollidal ley mbatta siriji saabede so ɗi gala tan jogal lobbo fu heɓantake dabare ndenagu. Leyɗe men ana jaaji so en dokka ndiraali kabaruji tan battondiren siri e mbawata gollidinde fa paloɗen e wayde deƴere ley leyɗe meɗen jaajiɗo fa sanne
ɗe.
Kala ɗereji ko wonto kañe sariyaji ɗi fu garan sarede noon ɗum wono kanko noddirte Daniel Tesso Guey laamiɗo cour d' appel ɗo Bamako ɗo hollitiri wiide ley hen. Le majjum micciteɗen wiide kabaru sari o ɗum fuɗɗi ɗum woni keñen ɗo Bamako ɗo ɓe kolliti wiide yoga sariyaji ɗi fu waran nayade ɗum wono yimɓele bomɓe sumbu juppoɓe ƴiƴam fa yettoyo hono guykaji gaɗoji ley leydi meɗen ndi. Yimɓen ñamoɓe jawdi suudu mbawɓe ɓeydo hollitamede ɓeydo joppirtake caggal. Keɗe ko kanko Daniel Tesso Guey o haali dow hen dow faccitago Ousmane Diko.
Nde jonde saria e dow gueɗe jeddoje saria jooɗi. En goni yuppugol ƴiƴam ko yaata fa capantati e ɗiɗi. Barmide yimɓe fa warde e taccude juuɗe na koyɗe nogay guykaji nogay e goho bonal sommu sappo e goho sappo e ɗiɗo ɓe fu yo samɓe e rewɓe kañe e bonande neesu fa warde e wadde talki peneji. Ɗum fu ana yaafa e temeɗe ɗiɗon e capanɗe joyon e goho hayfaɓe tafen sareteɓe. E jonde saria yo foccinde neɗɗaku. On taykitike yuppugol ƴiƴam ɓuuri fu hewde ana holla torraji ana gondi e ñiɓude ley neɗɗaku meɗen. Ko wawi heɓanede ley kal kana torra waɗe ko nayi e guyka jawdi suudu baba kana laaɓana yimɓe. Mi juha on jaati ko ɓuuri hewde fu kabar muɗum taɗan ley cuuɗi saria e wi yimɓe mono fu anda hannden ɗo wala fu kabar mu huncanaka hoore asaɗo se anda no wari banggal saria. Ko heewi ka fu saria donnama e dow mum. Union européenne e gouvernement Royaume Uni e leydi Suède goni paabatoɓe studio tamani.
Sakiraɓe ƴeen loɗon nin les réseau ngaji ɗien puɗɗiraɗo kuccala ɗo holi tawi ɗo no rewɓele ɓe iwrile cercle ngaji jeɗɗi ley laamu kuccala wakkati joni ɓe gondi e famminede noɓe kani wayltirde hono kabaru ñebbe. Le majju dowli tawide koni fana muɗum fa ɓe ƴeewa ho yalla hono ɓe kaɓirta heeɗere waɗore fewde e sukaɓe kañe rewɓe coyiɓe fa yetto e rewɓe muyninoɓe. Gaɓɓe ngal ɗo kawrte ɗo no wadde noddirtene hier. So yuruto e gardan fa ɗo ɓuurem ɗo ɓe kolliti wiide keñen kawrital fuɗɗi toon ɗum won to ɓuurem to ngal ɗo kawtel ngal waran humanade hono kabaruji rewɓe gomɓe tomɓe. Li ngal ɗo kawtel ɗum hollitamede landiniɓe ngal ɗum wonon walde humnino hono haybude kabaru en ka ɗum woni yirwede fa yettoyo hawaluji kañum landini ngal ɗo kawrital. Kowoni fana muɗum du wakkati joni o faɓe ƴeyal hono ɓe ɓeydirta bawɗe rewɓele gomɓe tomɓe. So yurito e gardan fa ɗo mottiɗo hollitamede wakkati joni ɗum hono yimɓele gomɓe toono kabaru l'école ɓe ɓe gondi e famminede wakkati joni o faɓe ƴeewa yalla hono laaɓal waɗirta ley l'école ngaji gonɗi ley laamu motti o. Laaɓal kañe cenam fu fa ɗum waɗa toon fa yettono kabaru ndiyam ceniɗam oɗo golle haɗta to mottito tan hollitamede ɗum waɗan baña gara koro kañe e yoro. Kal musaɗɗaji ko UNICEF anni wattude ley hen ko ɗi yaafa e million capanɗe jetti CFA. Caggal muɗen gardan fa ɗo sigaso ɗo ɓe kolliti wiide wakkati joni ɗum hono yimɓele golloɓe kabaru yigaji gomɓe toon ɓe ƴirto ɓono kulle fu ko tawete ley leydi ɓe mbisa ƴeewi ley hitande 2012 nde koɓe ballirto sigas to koye ɗum ɓatto milliard uji ɗiɗi CFA. Beete hannde kawrital fuɗɗi toon ɗum wonon to sigas to ley ngal ɗo kawrital yimɓele baale haalanane ɓe garan tawede ley maggal faɓe ƴeeyal hon ɗiɗo golleji kani waɗirede lanniɓe ngal ɗo kawrital ɗum wono kanko ministre kominiɗo kabaru yiggaji ley leydi meɗen ɗin. sikirabe kabaruji moddi min jogini on do di mo holli taw on wiide tan woni kanje gubernotirtode azawat de kanje gubernotirtode anefis e kanje gubernotirtode plateforme de gondi wadde kawtal mabbe to anefis to huko woni fanangal do kawtal do fabbe yalla hono kaldal e kawrangal hani jokkitirede li on do wottu do li tan wiide wallamu ko bi urube do bomo ko do fabbe jato kidal to be jaw ko jamarde buri hajer ton wakkati jono o yimbel kanbe tawe do no fedde kaldal e kawrangal wakkati jono dum wonde waddude hala dum wonon waldinodirtende compis 15 wonde to gawo to nde be ngadi majer ton kenyen be bide saadi ndara faabe jeltine lin de do walde hono kabaru jam e deder kany yirwere hani waddirde de liede le gondo lin de fol sa hengel hol tawede kawtal mangal fuddi bete hande do bomo ko do ngal do kawtal be ngaran sekurde hen dati faabe ja yalla hono be kabirta e yimbe le bombe sumbu lin de fol sa hengel ille kenyen do hono kawtal ngal fuddi do bomo ko do nokku no dirtere cour d'assises faabe ja yalla hono be territoire sariyaji gondi to di yoga sariyaji di fu mi halni on wiide dum waran yo wad wonon yimbe le bombe sumbu juppobe yi defa yo tero yimbe le gujjobe jawlele suudu baba sekirabdi wono kabaruji moddi mi jogino do hande diga fa hande kedde hedade honno andirrono do e seeda yewtere meden de ana wodi